Ai, tēnā anō koutou, whakarongo mai nā ko Girly Clark, tēnei runga i te kuaka mārangaranga mō tēnei rā, mō tēnei wiki. Anō ke konei taku kai kōrero, tana ingoa ko Hine Rongonui Kingi. Ka moutou, tā maua kaupapa mō tēnei rā, e kōrero ana mō te reo o te kume, o te huango ki Wetahi. E pāna ki wa tātou tai tamariki nā kei konei anō māua. Tēnā koe, Hine Rangi, Hine Rongonui, pēhāna koe tēnei rā.
Morena, kei te pai au i tēnei, more i tēnei ata, tino atāhua, ngam hinui kia koe.
Ai, kia ora mai anō, me pātai atu kia koe, kei hea koe e kōrero mai ana, ki teha wāhi o Aotearoa.
Anō pōneke, no pōneke ahau, e tū au e whakamahi au te whakātiranga i tēnei rā, i tēnei wiki, mo te wiki o te reo Māori.
Ae, tēnā anō koe mō tēnei. Anō, tātāua pātai tuatahi, te taura whiri a ko hono mai me te, te kume o te huanga o the Respiratory Foundation o Aotearoa. Nā, ki te maumai, i te here mana, te kōpū tōtara. Now, that's Sailor the Puffer Fish, ne? He kōrero tēne. Nā, ki roto i pōneke. Piha koe i puta mai ki roto i wēnei kaupapa.
Ahua tino pai, o rātou, o kautou ka... Ka wehe atu tēnei whakāturanga mo tēnei wiki, ka timata tēnei whakāturanga, te whakāturanga tuatahi, no te kura o Porirua, a te mane o tēnei wiki. No reira, ainui ake te mihi mahana, ngā mihi mai oha kia kautau te tauriwhiri te reo Māori, o te rā o ku hoi te Aspen Respiratory Foundation of New Zealand, o tā kautau tautoko. Ka mahi te mahi, ka haere tonu te mahi, ko tēnei te haerenga tuarua no pōneke, engari ko te mea nui ka kōrero, ka haere tonu te whakāturanga kei roto i te reo Māori, mō ngā kura kaupapa Māori, koe rā te mea nui ke.
Ai, kia ora. Nā, i tēnei kōrero a koutou mō tēnei hitori o te here mana te kōpū tōtara, Sailor of the Puffer Fish. He puka puka tēnei?
Kare nāi nei, engari ka pātai te ki o ku hoa ni.
Ai. Ono, he kōrero ēnei, ne?
Ai.
Ai, kia ora. Nā, ia koutou mō ngā tai tamariki e akoa nei tēnei, E ahavo koutou nei hihianga mō ngā tai tamariki kia akongia mō tēnei hitori o tēnei kōrero e karangangia nei ko te kōpū tōtara, Sailor, the Puffer Fish.
Ko te mea nui kia hau, ka mōhio koutou, ka mōhio ngā tai tamariki, hea te mea nui o te mate huango, hea te mate huango, hea no ngā mea ka whakapai i ngā pokapoka o tira ngā kōrero arahau te bronchial tubes, ke roto i te i ngā pokapoka, ke roto i ngā lungs, hea no ngā tika ngā pai kei te whakaora ngā tangata e raruana i te mate huango.
Kia ora. Nā, i tēnei, I piha koe mōhioi mō tēnei āhuatanga mō te kume o mō te huango. Piha koe mōhioi mō tēnei e kia kōrerongia mō ngā iwi Māori, ne?
Hei te pātā anō?
Piha koe mōhioi mō ngā āhuatanga mō te huanga. How did you know with the experience with asthma, you know, to be aware of it me ngā tai tamariki Māori, ne? Tērā tāku pātei ki a koe.
E te tau 2018 ka wai atu tōku acting agency ko Jam Talent no Tāmaki Makaurau, kei te pirangi o ki hoi te Asthma and Respiratory Foundation of New Zealand, ki tētahi kai pānui, mo te kaupapa, mo te mate huango, kei roto i te reo Māori, kei roto i te ngākura kaupapa Māori noiho, engari a ke sino harikoa au ki te rongo i tērā kōrero, ka rere au ki konei no Pōneke, ka tū ki mua i Sir John Clark, me te Asthma Respiratory Foundation of New Zealand, kei i te mea, i tērā wā, ka kaore au, kaore rātau me ahau, ki te pai tēnei o kei te hi tēnei. Kei te pai tēnei en kei te haritoni tēnei mahi. Engari, ka pai e te kōrero i tērā wā. Ko tai mai te tau anō, ko tai, kare tai mai tērā wā, ai te timatanga o te rātau, ka haere au anō, ki te pakamahi, te pakaaturanga i te taho oku, o tōku o māua ko Heremana, Heremana te kōku tōtara, ka mahi toi, ka haere toni te pakaaturanga i ngā kura rua te kau, no te Bay of Plenty area, no Tōrere, no te Puke, no Rotorua, Emiri Tera, ka pirangi te Asthma Respiratory Foundation of New Zealand, ki te kōrero i ngā reo e rua, ke roto i te reo Māori, me te reo Pākehā paraora nei, koe rā te mea, ka haere tonu, engari ko te mea nui, ko te wiki o te reo Māori, no Aotearoa i nāi nei, pai kia hau, me oku hoi te Asthma Respiratory Foundation of New Zealand, me te tauira whiri i te reo Māori, te tautoko te kaupapa, ki te, te hoatū, ki te tohatoha i ngā kupu pai, ngā aroha, ngā tauranga, ai pāna ki te mate huango.
Kia ora mai anō, kia koe, mō tēnei kōrero e Hine Rongo Nui, kei kona koe e mahi ane te mahi mō te huango, te tahi anō ngā kupu e kume, ne, wera ngā kupu mō tēnā te asthma, ne, ko tērā ngā kupu e rua. Ka motu e hoa, kei a koe anō e haerere ana ki ngā kura, e haerere ana ki a whakamōhiongia, ki ngā wāhi katoa, pihāna koe me uru atu te tahi wahanga me haere mai koe, ki roto i te tai toke rau ki te kōrero i tēnei kaupapa. Pai koe ki te mahi tēnā mahi, me pangātu ki runga i tāu nei haerenga a tērā tau, kia hoki mai, kia ka mōhio mai ngā tai tamariki o tēnei rohe katoa, ne?
Ai.
Ka pai. Ai, me inu atu koe ki o pohi, kia whātoro atu ki wetahi atu no ngā iwi o Aotearoa, ne?
Ai.
Kia ora mai anō ki a koe, nā no reira, ka mutu wa tāua wāhi kōrero, ko mimiti ngā pātai, anō ki a koe, kia ora mai.
Tēnā koe.
Ai, hoki mai, tēnei tamahine ko Hine Rongo Nui Kingi, e mahi nei roto i te kume o te huango, Respiratory Foundation o Aotearoa, ka mutu tāna nei kōrero ko te Heremana te kōpū tōtara, Sailor of the Puffer Fish. He āhuatanga e pāna ki roto i ngā taitamariki mō ngā kura i Pōneke, ngari e pātētua nau, kia hou kia uru mai ki ngā wāhi katoa hara te mea ko Pōneke nahe, me Wainganui Ngāti Prou, Wainganui a Ngāti Kahungu, me aka pōre mai kia tātou katoa i Aotearoa. Kia ora mai anō.